Isaiah 15 verse 1. Isiprofeto ngoMowabi impela ebusuku bunye ari Mowabi linqotshiwe lichithekile impela ebusuku bunye ekhiri Mowabi linqotshiwe lichithekile. Verse 2. Bakukhuphukela ethempelini idiboni lenyukele endaweni eyiphakemeyo ukuyokhala. UMowabi uyayewula enebo nasemedeba. Onke amakhanda izimpandlana zonke ezilevu ziphuculiwe. Verse 3. Ezidalatini zabo bayabhinca indwangu yamasaka, nasophahlweni labo nasezigcawini zabo bayayewula bonke bamululeke izinyembezi. Verse 4. IHeshiboni liyadazuluka kanye ne-Elahale, izwi labo lizwakala kuze kube naseJahasi. Ngalokho amabutho kaMowabi ayakhamuluka, umphefumulo wakhe uyathuthumela phakathi kwakhe.
Verse 5. Inhliziyo yami iyakhalela uMowabi, ababalekileyo bakhe bayabalekela eSora nase-Egila Shelishiya, yebo nasegqumela seLuhithe, bayakhuphukela bekhala nasendleni eya eHoronayimi bephakamisa izwi lokudazuluka.
Verse 6. Ngokuba amanzi aseNimrimi ayincithakalo, notshani buyoma, uhlaza luyaphela, akusekho okulihlaza. Verse 7. Ngalokho okuseleyo abakutholileyo nemfuyo yabo bakuwelisa umfula weminyezane. Verse 8. Ngokuba ukukhala kuzungeze imikhawulo kaMowabi, nokuhewula kwakhe kuze kube se-Egalayimi, nokububula kwakhe kuze kube se-Beri Elimi. Verse 9. Ngoba amanzi asedimoni agcwele igazi, yebo ngiyakwehlisela idimoni nokunye ngonyama phezu kwabasindileyo bakaMowabi insali yezwe.